Dachimsafi.com
kwa heshima KBZ
kusana DJ.
I'm DJ Juki
kumbe nani
DJ Juki walete
dundi
misitaki mapenzi na waji ya mafundi kubembeleza siwezi mimi misitaki mapenzi na waji ya mafundi kubembeleza siwezi siku mimi ndio napigwa chini da hivi kwa nini au kisa masikini tatangaza siyataki tena
mapenzi
haya mifanya mini gombane na mama
mapenzi
kwa sasa nipo bize kinoma natafuta pesa ili ninjoi na wana weekend
mapenzi bye bye bye
siyataki tena
mapenzi bye bye bye
miyatani uwa
mapenzi bye bye bye
burani tafte pesa
mapenzi bye 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 mapenzi bye bye bye
siyataki tena
mapenzi bye bye bye
miyatani uwa
mapenzi bye bye bye
burani tafte pesa
mapenzi bye bye bye
Morogoro nishaacha mapenzi natafuta ira Dar es Salaam nishaacha mapenzi natafuta hela nishaacha mapenzi natafuta hela nishaacha mapenzi natafuta hela
mimi huyo mkuku
yatulia mimi mapenzi kwa mbele nikayadandia najifungia ndani wanalia nikitoka nje na kasia awe mtoto menpandia kwa juu moyo wangu meubwaga pupu awe mtoto menpandia kwa juu moyo wangu meubwaga pupu haya nileteni dili mapenzi na achia nileteni dili mapenzi na achia au DJ Juki unasema aje wekusa DJ unataka aje
nisha acha mapenzi na tafuta ira Dar es Salaam nisha acha mapenzi natafuta hela nisha acha mapenzi natafuta hela nisha acha mapenzi natafuta hela
wanaume balu kwa heshima aya DJ Juki
walete
DJ Juki
walete
unachangia mkawe unaluka we unachangia mkawe unaluka we kwa heshima changia mkawe uweluka we bwana unachangia mkawe uweluka we
ipaga wagi dogo afuyu wagi dogo apaga wagi dogo afuyu wagi dogo kwa heshima baba kidogo
DJ Fako Zebiti Weme Neja Isa Usalimie Suspenda Costa Mjeshi
Na Lazo Lee Sema Tena.